Igitabo intambara ikomeye igice cya 21 ukuburirwa kutitaweho. Mu gihe William Miller na bagenzi be bigishaga amahame yerekeye kugaruka kwa Kristo, bakoraga bagamije yuko abantu bitegura urubanza, bageragezaga kugarura ba bandi biyita abanyadini ngo bagire ibyiringiro nyakuri mu itorero no kubumvisha ko ari ngombwa kugira ubuzima mu by'umwuka butunganye. Bagerageza nanone kugarura abihanye ngo bagire umutima wo kwiyegurira Imana byuzuye. Ntibigeze bagerageza kwihanisha abantu bagamije ko binjira mu idini runaka cyangwa ngo bareme igice runaka cy'idini. Nizo mpamvu bakoranye neza n'imigabane yose ndetse n'amadini yose badashatse kwivanga mu byabo. Mira yagize ati: "Mu mirimo yanjye yose sinigeze ngira ubushake cyangwa igitekerezo cyo guhanga itorero ngo nditandukanye n'andi cyangwa ngo ngire iryo nkunda kurusha irindi. Icyifuzo cyanjye cyari ukubana neza na bose. Natekerezaga ko abakristo bose banezezwa cyane no gutegereza kugaruka kwa Kristo, kandi ko batazashobora kubyumva nkanjye nibamara kwigishwa iryo hame nabo batazabura kubikunda. Nta gitekerezo kigeze kinzamo yuko bizaba ngombwa kugira ibiterane bitandukanye. Umugambi wanjye rukumbi wari uwo kwihanisha abantu bakagarukira Imana no kuburira isi yuko igihe cy'urubanza gisohoye no gusaba bagenzi banjye kugera kwitegura mu mitima bizaba bashisha gusanganira Imana mu mahoro. Benshi muri bo bashoboye kwihana ku bw'umurimo nakoze binjiye mu matorero yari ariho. Ku bw'iyo mirimo yari igendereye kubaka no gukomeza itorero yakiriwe neza mu gihe runaka. Ariko igihe hari hamaze kuza ababwiriza n'abize iby'iyobokamana bafite ijambo rikomeye mu bantu, batangaje ko batemera izo nyigisho zivuga ibyo kugaruka kwa Kristo vuba kandi bagerageza guhagarika umuvumbo utewe nazo. Ntibarwanyije izo nyigisho baturutse ku ruhimbi gusa, ahubwo banabujije abayoboke babo kujya mu materaniro avuga iby'ubwo buhanuzi aho icyo kibazo kivugwa ndetse no kuvugana ibyo byiringiro mu materaniro y'ubusabane mu matorero. Bityo abizera bibona mu kigeragezo gikomeye cyane kandi ko bafatiwe mu mutego wo gushidikanya. Bakundaga amatorero yabo kandi byari bigoye kwitandukanya nayo. Ariko ubwo babonaga ubuhamya bw'ijambo ry'Imana busiribangwa kandi uburenganzira bwabo bwo gusoma ubuhanuzi bubangamiwe, umutimanama wabo babuza kwemera ibyo babuzwa. Ntibongera kwemera ko ari iry'ukuri itorero ryose ritemera ubuhamya bw'ijambo ry'Imana kandi ari ryo shingiro ry'ukuri. Kuva ubwo bumva bafite uruhusa rwose rwo kwitandukanya n'ayo matorero barimo. Mu gihe cy'impeshyi mu mwaka w'1844, abantu bagera ku 50,000 bitandukanya n'amatorero yabo. Bijya gushyira icyo gihe habonetse ihinduka rigaragara mu matorero menshi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva mu myaka myinshi hagaragaraga kubogamira mu bikorwa n'imico y'abisi bigenda byiyongera ku mugaragaro kandi ubuhenebere mu by'umwuka nabwo bugenda bwiyongera. Ariko uwo mwaka haza kuboneka ibimenyetso by'ikubagahu bigaragaza kugabanuka kwabyo mu matorero yose. Nubwo nta muntu washoboye kuvuga impamvu zibiteye, ariko ibikorwa byaragaragaraga bivugwa mu binyamakuru ndetse no ku ruhimbi rw'ababwiriza. Mu nama imwe yabaye mu itorero ry'abapresbiteriyene b'i Philadelphia, umuntu witwa M. Barnes, umwanditsi w'ibintu bikomeye kandi akaba pastor uyobora itorero rinini ryo mu mudugudu, yagize ati: "Kuva mu myaka 20 yose maze ndi umuyobozi w'itorero, ntibyigeze bimbaho yuko igihe cyo gusangirira hamwe ifunguro ryera mbura abantu mu rusengero. Ariko muri iki gihe simbona ububyutse, simbona kwihana mu itorero, nyamara ku bigaragara nta no gukurira mu buntu bw'Imana kugaragara mu bavuga ko ari abanyadini. Nta muntu ukinsangaho nkorera ngo tuganire iby'agakiza ku bugingo bwe. Gukunda iby'isi biragenda byiyongera mu buryo bujyanye no kwiyongera mu bukungu, ubucuruzi n'inganda, kandi uko niko bimeze mu matorero yose." Mu kwezi kwa Gashyantare uwo mwaka, umwigisha Finney wigisha mu ishuri rya Oberlin yagize ati: "Twabonye ibintu biri imbere yacu bihamya ko muri rusange amatorero y'abaprotestanti mu gihugu cyacu batemera cyangwa barwanya ihinduramatwara ryose ry'iki gihe. Hari umugabane muto gusa utari muri urwo ruhande, ariko ibyo ntibibuza kuvuga ko ari rusange. Dufite kandi n'ikindi gihamya gishyigikiye ibyo tuvuga. Ivugurura mu matorero yose risa n'iritakibaho rwose. Kudakunda iby'Imana biragenda bicengera mu bantu hose mu gihugu cyose. Abayoboke b'amatorero muri rusange baboshywe n'imihango iriho, bakifatanya n'ubupagani mu gihe bibereye mu byo kwinezeza, mu mbyino, mu birori n'ibindi. Ariko ntibikwiye ko tubivugaho byinshi cyane igihe kirekire. Birahagije gusa yuko ibihamya byiyongera maze bikatumenagura, byerekana ko amatorero muri rusange agenda ahenebera mu buryo bubabaje. Yagiye kure y'Umukiza maze ayavamo. Ibyo ntabwo byaje mu itorero nta mpamvu. Umwijima mu by'umwuka wagwiriye amahanga, amatorero n'abantu ku giti cyabo, ntabwo watewe no kugabanuka k'ubufasha buva ku Mana, ahubwo watewe n'uruhare rw'abantu kubwo kutagira icyo bitaho cyangwa kureka umucyo w'Imana. Tubona intangarugero ku mugaragaro yuko kuri mu mateka y'ubwoko bw'Abisirayeli mu gihe cya Kristo. kubwo gukunda iby'isi no kwibagirwa Imana n'ijambo ryayo, kumva ko Abisirayeli kwarazibye imitima yabo itegekwa na kamere y'umubiri. Nuko bahera mu bujiji, ntibamenye ibyo kuza kwa Mesiya, kandi kubw'ubwibone bwabo n'imitima inangiye ntibakiriye Umukiza. Nyamara ntabwo Imana yigeze ikura uburyo bwose bwo kumenya agakiza mu gihugu cy'Abisirayeli no kuba mu bategereje ibyiza byo gucungurwa. Ariko abanze kwakira ukuri binyagishije ubushake bwose bwo kwakira impano y'Imana. Bahinduye umucyo bawugira umwijima, n'ibyari umwijima bibigira umucyo, kugeza ubwo umucyo wari uri muri bo uhinduka umwijima. Mbega ukuntu umwijima wari mwinshi! Muri politike ya Satani harimo gutuma abantu batsimbarara ku mihango gusa y'idini, ariko bakiberaho nta butungane bwo mu mutima bafite. Nyuma y'uko bashyira ku ruhande inkuru nziza ya Kristo, Abisirayeli bakomeje imihango yabo ya kera bashishikaye, bakomeza kwibanda ku mico yabo y'igihugu, nyamara baragombaga kumenya ko Imana itakiri hagati muri bo bakabyemera. Ubuhanuzi bwa Daniyeli bwerekanaga ku buryo bugaragara igihe Mesiya yagombaga kuza, kandi bukavuga iby'urupfu rwe mbere y'igihe. Ubwo nibwo babujije abantu kwiga, kandi amaherezo abakuru b'idini bemeza umuvumo ku bantu bose bazagerageza gukora imibare bagendereye kumenya iby'icyo gihe. Muri ubwo buhumyi bwabo no gutsimbarara ku byaha, Abisirayeli bamaze imyaka 118 batitaye ku gikorwa cy'impuhwe bagiriwe ngo babone agakiza, batitaye ku migisha y'ubutumwa bwiza bubaburira kaga barimo kubwo kureka umucyo mvajuru. Ahantu hose haboneka impamvu zisa n'izo, ingaruka zabyo zizaba zimwe. Umuntu wese wiyemeza ku bushake bwe kwanga inshingano y'Imana agakurikiza ibye bwite bimurimo, azageza ubwo abura ubushobozi bwo gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Ubwenge burahuma, umutima namukazaho igihu, umutima ukinangira, maze ubugingo bwe bugatandukana n'Imana. Itorero ryose rizareka cyangwa rikanga rwose ubutumwa bw'ukuri mvajuru, rizibona bidatinze mu mwijima. Kwizera n'urukundo bizakonja, kandi kudahuza n'amacakubiri bizarigaragaramo bidatinze, kuko abayoboke b'ayo matorero bafite guhuriza imbaraga zabo ku bintu by'igihe gito, ibyaha bibarimo bigatuma binangira imitima ntibagire kwihana. Ubutumwa bwa marayika wa mbere mu byahishuwe 14 buvuga iby'isaha y'urubanza rw'Imana, bukaba burarikira abantu kuyitinya no kuyambaza, bugendereye kwigiza yabiyita abakorera Imana n'abana bayo, kwitandukanya n'ibyangiza by'isi no kubereka uko bagomba kwifata by'ukuri mu isi mu buryo butandukanye n'ubw'abandi. Kubera ubwo butumwa Imana yohereje mu itorero bwo kuburira, iyo bujya kwakirwa bwajyaga kubeza bukabakiza ibyaha bibatandukanya nayo. Iyo abakristu bakira ubutumwa mvajuru bakicisha bugufi imbere y'Uwiteka, kandi bagashaka babikuye ku mutima kwitegura kugaragara imbere y'Umukiza batunganye, ububasha bw'Imana n'umwuka wayo byajyaga kugaragara hagati muri bo, itorero rikongera kugaragaramo ubumwe bushyitse, rifite kwizera n'urukundo byahozeho mu gihe cy'intumwa, mu gihe abizera bari bahuje umutima n'inama, kandi bafite ishyaka ryo kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga, kandi uko bukeye Umwami Imana ikabongerera abakizwa. Iyo abitwa ubwoko bw'Imana bajya kwakira umucyo mu mitima yabo nk'uko byanditswe mu ijambo ry'Imana, bajyaga kugera ku bumwe Kristo yabasabiye, ari bwo intumwa Pawulo yise ubumwe bw'umwuka, umurunga w'amahoro. Yagize ati, hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu, hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Izo nizo ngaruka z'umugisha ku bakiriye ubwo butumwa. Bavuye mu matorero ataramwe, ariko imipaka yabatandukanyaga yasenyukiye yose imbere y'ukuri, impaka zabashyamiranyaga zose zihinduka ubusa, ibyiringiro binyuranyije na Bibiliya byari bimaze imyaka 2000 birarekwa, ibitekerezo bitari by'ukuri byo kugaruka k'Umukiza birakosorwa, ubwibone no gukunda iby'isi birashira, amakosa arakosorwa, imitima irahumurizwa igirana ubumwe, urukundo n'umunezero biraganza rwose. Niba ayo mahame yaragenje atyo abakristo bake bayakiriye, yajyaga kubikorera n'abandi bose. Ariko amatorero muri rusange ntiyemeye iyo miburo. Abayobozi bayo aribo barinzi b'inzu ya Isirayeli bagombaga kuba ba mbere mu gusobanukirwa n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, basuzuguye kwiga ukuri byaba mu buryo bw'ubuhamya bw'ubuhanuzi cyangwa ibimenyetso by'ibihe. Uko kwiringira no gukunda iby'isi byiyongeraga mu mitima yabo, urukundo rw'Imana no kwizera ijambo ryayo byaragabanyukaga, kandi uko amahame avuga ibyo kugaruka kwa Kristo yigishwaga byabateye kubyamagana no kwinangira. Impamvu bitwaje yo kwanga ubwo butumwa yari uko bwigishwaga umugabane munini n'abakorera bushake. Nk'uko byahoze mu gihe cya kera, basubizaga amahame y'ijambo ry'Imana bakoresheje ibisubizo byo kwishongora, bati mbese hari n'umwe mu bayobozi cyangwa mu bafarisayo wigeze amwemera? Abantu benshi babonaga iyo ngorane yari ihari yo guhangana n'ibibazo bitewe n'ibihe by'ubuhanuzi, maze bakagira inama abantu kutiga ubwo buhanuzi, bemeza yuko ibitabo by'ubuhanuzi byashyizweho ikimenyetso kandi bidashobora gusobanuka. Abakristo benshi biringiraga abapastoro babo mu buryo bw'ubuhumyi, banze kumva imiburo, naho abandi nubwo bemeraga ukuri ntibatinyukaga kukuvuga, batinya gucibwa mu isinagogi. Ubutumwa Imana yohereje ngo bugerageze itorero kandi buryeze bwerekanye ku mugaragaro ukuntu abantu batagira ingano birunduriye mu gukunda iby'isi kuruta gukunda Kristo. Imigozi yari bahambiriye ku by'isi yari ifite gukomera cyane kuruta imigozi yari bahambiriye ku by'ijuru. Nuko bahitamo kumva ijwi ry'ubushishozi bw'abantu bwabo, maze bafunga amatwi ntibashaka kumva ubutumwa bw'ukuri bwerekanaga ku mugaragaro ibiri mu mutima w'umuntu. Mu kwanga ubutumwa bw'imbuzi bwa marayika wa mbere, amatorero yanze uburyo Imana yari yarateganije bwo kubazahura. Banze ubutumwa bw'imbabazi bwari bugenewe kubakura mu byaha byabatandukanyaga n'Imana, ahubwo bashakana umutima wose kurushaho gukunda iby'isi. Iyo niyo yabaye impamvu yatumye baba abantu basaya mu by'isi, badafite intege ahubwo bapfuye mu by'umwuka. Itorero niko ryari rimeze mu mwaka w'1844. Mu gice cya 14 cy'ibyahishuwe, marayika wa mbere akurikirwa n'uwa kabiri uvuga amagambo akomeye ati: "Iraguye, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo." Ijambo Babuloni rikomoka kuri Babeli kandi risobanura urudubi. Rikoreshwa mu byanditswe bavuga uburyo butandukanye bw'amadini atari ay'ukuri cyangwa yaguye. Mu gice cya 17 cy'ibyahishuwe, Babuloni yerekanwa mu ishusho y'umugore, ishusho ikoreshwa na Bibiliya nk'ikimenyetso cy'itorero, umugore w'imico myiza agashushanya itorero ritunganye, naho umugore wa maraya agashushanya itorero ryaguye. Muri Bibiliya, imico iboneye kandi ihoraho mu mubano urangwa muri Kristo n'itorero ushushanywa n'umubano w'abashakanye, ubukwe. Umukiza yiyunze n'ubwoko bwe binyuze mu bumwe bukomeye kandi arisezeranira kuba Imana yaryo, naho itorero ku ruhande rwaryo risezerana kumwiyegurira wenyine. Yagize ati: "Kandi nzakwishyingira, ubu wanjye nkiranuka, ngaca imanza zitabera, nkagukunda kandi nkakubabarira, kuko mbabereye umugabo." Pawulo nawe akoresha ishusho nk'iyo mu isezerano rishya ubwo yagiraga ati: "Nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye." Kudakiranukira Kristo ku itorero mu gihe ryamuvanagaho ibyiringiro n'urukundo rikabererekera urukundo rw'iby'isi mu mitima yabo, bigereranywa no gutatira amasezerano y'ubukwe. Icyaha cy'Isirayeli cyo kwitandukanya n'Imana kigereranywa muri iyo shusho, kandi urukundo rutarondoreka rw'Imana basuzuguye ako kageni ruvugwa mu buryo bukora ku mutima ngo: "Narakurahiye nsezerana nawe, maze ubu wanjye, ni ku Uwiteka avuga. Wari ufite uburanga buhebuje, urahirwa ndetse umera nk'umwamikazi, maze kwamamara kwawe kugera mu mahanga bitewe n'ubwiza bwawe kuko bwari buhebuje, bwunguwe n'icyubahiro cyanjye naguhaye, ni ku Mwami Uwiteka avuga. Ariko wiringiye ubwiza bwawe, usambana bitewe no kogezwa kwawe. Ni ukuri ko umugore ariganya umugabo wakahukana, niko nanjye mwandiganije wa nzu ya Isirayeli we. Uri umugore w'umugabo kandi ugasambana, ukaryamana n'abashyitsi aho kuryamana n'umugabo wawe." Mu isezerano rishya, Umukiza akoresha amagambo amwe n'ayo akosora abakristo bo ku izina bishakira gusa ibibanezeza by'isi bashyizeho umwete kurusha gushaka iby'ijuru. Intumwa Yakobo yagize ati: "Yemwe basambanyi namwe basambanyikazi, ntimuzi yuko ubushuti bw'iyi si butera kwangwa n'Imana? Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana." Umugore Babuloni ivugwa mu byahishuwe 17 agaragara yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba. Yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita. Mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyenda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo: "Babuloni ikomeye, nyina wa bamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi." Umuhanuzi aravuga ati: "Mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu." Ibirenze ibyo, Babuloni ivugwa ngo niwe wa mudugudu ukomeye utegeka abami bo mu isi. Ubutegetsi bwabayeho imyaka magana menshi butegekesha igitugu abami bose bo mu gihe cy'ubukristo, nta bundi butari ubw'i Roma. Imaragarita, izahabu n'amabuye y'agaciro byose biranga mu buryo bugaragara ubwiza n'uburemere bw'icyubahiro kirenze cy'abami byari bifitwe n'ubutegetsi bw'i Roma. Ikigeretse kuri ibyo, nta bundi butegetsi bwajyaga kuvugwa butari ubwo, bwasinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Imana. Nta rindi torero ryari rifite ubushobozi bwo kurenganya abigishwa ba Kristo. Babuloni nayo iregwa icyaha cyo kugirana imibanire itemewe n'amategeko n'abami b'isi. Kubwo kwitandukanya n'Umukiza no kwifatanya n'abapagani, muri ubwo buryo itorero ry'Abayahudi ryarasambanye, kandi Roma nayo yarihindanije mu gushaka no guharanira ubutegetsi bw'isi, maze nayo igerwaho n'ingaruka z'umuvumo. Babuloni ivugwa ko ari nyina w'abasambanyi. Abakobwa be bashushanya ayandi matorero yifatanije mu mahame n'imihango yayo, kandi agakurikiza ibyo ikora mu kwanga ukuri no kwanga kwemerwa n'Imana, ahubwo agahitamo kwifatanya n'isi. Ubutumwa bw'ibyahishuwe 14 butangaza kugwa kwa Babuloni bwerekeje ku miryango y'amadini yahoze kera atunganye ariko akaba yarahindanye. Kubera ko ubwo butumwa bukurikirana no gutangaza iby'urubanza rwegereje bugomba kwigishwa mu minsi iheruka. Nuko rero ntibwerekeje ku itorero ry'i Roma kuko iryo torero ryamaze kuyoba kuva mu myaka magana menshi ashize. Byongeye kandi mu gice cya 18 cy'ibyahishuwe mu butumwa nanone butegerejwe muri iki gihe, ubwoko bw'Imana burararikirwa gusohoka muri Babuloni. Dukurikije uwo murongo, abana benshi b'Imana baracyari muri Babuloni. None ni mu muryango cy'idini haboneka umugabane munini w'abana b'Imana. Mu by'ukuri bari mu matorero menshi yizera atandukanye y'abaprotestani. Mu gihe cy'itangira ryayo, ayo matorero yavuze ashikamye ko ari mu ruhande rw'Imana, aharanira ukuri kandi imigisha y'Imana yari kuri yo. Abari bafite imitima yinangiye bo ubwabo biyumvisha ko bakwiriye kwemera ingaruka nziza zikomotse ku kwemera amahame y'ubutumwa bwiza. Nk'uko Uwiteka yabibwiye Abisirayeli abinyujije mu kanwa k'umuhanuzi ati, "Ubwiza bwawe bwatumye ubikirangirire mu mahanga yose kuko wari mwiza cyane kubw'ubwiza bwanjye nakuremanye." Ariko yaraguye kubw'ibyifuzo byatumye Isirayeli igerwaho n'umuvumo w'Imana watumye irimbuka. Ibyifuzo byo gukora nk'iby'abatizera bakora no kugirana nabo ubucuti. Wiringiye ubwiza bwawe maze wigira indaya kubwo kubikirangirire kwawe. Amatorero menshi y'abaprotestani akurikiza urugero rwa Roma mu bushuti bagirana n'abami b'isi butaboneye, amadini ya leta n'isano bagirana n'ubuyobozi bwa za leta z'iki gihe ndetse n'andi madini bagamije ubusabane n'isi. Bityo rero rya jambo Babuloni risobanura urudubi rikagaragaza ukuri k'ubusobanuro bwaryo muri ayo matorero yose yigisha ko inyigisho zabo zishingiye kuri Bibiliya, nyamara akaba ari mu tugabane twinshi twigisha imyizerere ihabanye. Ku ruhande rw'uko kunga ubumwe n'isi, amatorero yitandukanije na Roma afite ibindi biyatandukanye ubwayo. Igitabo kimwe cy'abagatolika cyitwa The Catholic Christian Instructed cyanditswemo ikirego gikurikira. Niba itorero gatolika riregwa kurenganya bera, umukobwa waryo ariwe torero ry'abangirikani naryo rifite uruhare muri icyo kirego kuko rifite amatorero 10 yerejwe Bikira Mariya aho kwerezwa Kristo. M. Hopkins yavuze amagambo akurikira ubwo yandikaga iby'imyaka 1000. Ati, "Ntabwo bikwiriye rwose kwiyumvisha ko hari itorero ryitwa iry'i Roma rifite imigenzereze n'umwuka urwanya Kristo. Amatorero y'abaprotestanti afite umwuka ukabije muri yo urwanya Kristo. Ntabwo ari mu nzira yuzuye y'ubuvugurure mu kuva mu kwandavura no gushayisha mu bibi." Dr. Guthrie yanditse ibyo gutandukana hagati y'itorero ry'i Roma n'itorero ry'abangirikani. Ati, "Hashize imyaka 300 itorero ryacu rifite Bibiliya ishushanyije mu buryo irambuye ku ibendera ryayo, kandi iyo Bibiliya igaragara mu ntego yaryo ngo mucukumbure ibyanditswe nk'itorero ryasohotse mu marembo y'i Roma." Abaza kandi ikibazo gikurikira ati, "Mbese ryasohotse muri Babuloni byuzuye?" Spurgeon nawe yagize ati, "Itorero ry'abangirikani risa ku ruhande rumwe n'iribabajwe n'amakosa y'i Roma, ariko abitandukanije naryo basa n'abafite akaga batejwe n'ubuhakanyi bushingiye ku buhanga bw'isi, filozofi. Abo twari dutegerejeho ibintu byiza kuruta iby'abandi barahindukiye barashyamirana kubwo kutumvikana ku mahame shingiro yo kwizera. Umutima w'Ubwongereza ubwawo wuzuwemo n'ubuhakanyi bucengera buhoro buhoro bituma bageza ubwo bajya ku ruhimbi maze bakiyita amazina ya Kristo. Ubuhakanyi bukomeye bwakomotse he? Itorero ryitandukanije rite bwa mbere no gucisha bugufi kw'inkuru nziza? Mu kwemera imico ya gipagani kugira ngo itorero ryorohereze abapagani kwakira ubukristo." Intumwa Pawulo no mu gihe cye yagize ati, "Amayobera y'ubugome atangiye gukora." Mu gihe cy'imibereho y'intumwa ugereranyije wasanga ku itorero ryari ritunganye, ariko bigeze mu kinyejana cya 2 amatorero menshi yarahindutse yambara undi mwambaro. Kwa kwicisha bugufi kwa mbere kurazimira buhoro buhoro, kandi uko abigishwa ba kera bagendaga bajya hacecekerwa abana babo kimwe nabo bakihana, bakoranaga ubutwari maze ubutumwa babuhiye indi shusho kugira ngo babone umubare utubutse w'abihana bagabanya umurego wo kwizera kwa Gikristo, bituma haboneka kwiyongera k'ubupagani bwinjira mu itorero bugenda buzana imico yabwo, imigenzereze yabwo n'ibigirwamana. Itorero rya Gikristo rimaze guhabwa agaciro n'ibikomangoma bituma rigira abayoboke benshi cyane. Mu gihe ku mugaragaro ryigishaga ubukristu abayoboke benshi ntibyababujije gukomeza kwibera mu bupagani bisengera ibigirwamana byabo rwihishwa. Ubwo buryo siko bwakomeje gukorwa mu matorero menshi yita y'abaprotestanti. Uko abayatangije bari bafite umutima w'ivugurura bagendaga basaza bakava ku isi ababakomokaho, niko babasimburaga bakariha indi shusho y'ubutumwa bwiza. Muri uko kwifatanya n'imyizerere yabase mu buryo bw'ubuhumyi bakanga kwemera ukuri kose batigeze bamenya, abana b'abagorozi bagiye kure y'urugero rwo kwicisha bugufi kwiyibagirwa ubwabo no kwanga iby'isi. Nguko uko kwicisha bugufi kwa mbere kwabavuyemo. Isoko nto cyane y'urukundo rw'iby'isi yinjira mu itorero izana muri ryo imico n'imigenzo no gusenga ibigirwamana byabo. Mbega ukuntu biteye ubwoba ko gukunda iby'isi ari byo bitera guhinduka umwanzi w'Imana. Mbese ibyo si by'abantu baharanira barimo n'abavuga ko ari abayoboke ba Kristo. Mbega ukuntu amatorero y'ibyamamare y'ubukristu yahabye akajya kure y'amabwiriza ya Bibiliya mu byo kwicisha bugufi, kwiyanga, koroherana n'ubutungane. Yohani Wesley yagize ati ubwo yavugaga ibyo gukoresha amafaranga, ntimugapfusha ubusa impano y'agatangaza kugira ngo munezeze amaso gusa kubwo kwishyiraho imitako ihenze kandi idafitiye umubiri akamaro. Ntimugapfusha ubusa kubwo kugura ibikoresho byo mu mazu bihenze, amashusho n'amarangi by'igiciro kirekire. Ntimugatanga amafaranga yanyu ku bintu by'ubwibone bw'ubuzima kugira ngo mubone gutangarirwa n'abantu. Igihe cyose uzakora ibyiza, abantu ntibazabura kukuvuga neza. Igihe cyose uzambara imyambaro myiza kandi ukifata neza buri munsi, abantu benshi bazagushimira kuberewe, kugira ubuntu kandi ucumbikira abashyitsi. Ariko ntugashake kubahatira kugushimagiza mu buryo burenze. Ujye ushimishwa ahubwo n'icyubahiro gituruka ku Mana. Muri iki gihe cyacu, iyo nyigisho ntigihabwa agaciro mu matorero menshi. Bigezweho muri iki gihe kwitirirwa idini runaka. Abayobozi, abakuru b'ibihugu, abacamanza, abaganga, abacuruzi bayoboka itorero runaka kugira ngo bibonere ibyubahiro no kwiringirwa n'abantu bagamije inyungu zabo bwite z'iby'isi. Bagerageza guhisha ibyo bakora bidatunganye bakabitwikiriza umwenda w'idini. Amadini menshi iyo ashyigikiwe no kugira ubukungu akagira gukoreshwa n'abo bantu babatijwe nyamara atari abanyadini b'ukuri, ashakashakana umwete kuba ibyamamare mu isi. Insengero zubatse neza, zitatswe mu buryo bukurura amaso y'abantu, zikubakwa mu turere dukize kandi dutuwe cyane. Abayoboke bakambara bya gikungu kandi bakajyana n'ibigezweho. Maze umuyobozi uzi kuvuga neza agahembwa umushahara munini kugira ngo afate neza abayoboke. Mu bibwirizwa bye ntagomba kwamagana ibyaha biri mu bantu muri rusange, ahubwo amagambo ye agomba kuba asize umunyu kandi aryoheye amatwi yabo bamwumva. Muri ubwo buryo n'abandi bikundira iby'isi ntibahezwa kwinjira mu itorero, nuko ibyaha biriho bikorwa muri icyo gihe bigatwikirwa n'umwenda w'ubutungane. Mu kuvuga iby'inyifato y'iki gihe y'abantu bavuga ko ari abanyadini ya Gikristo, kimwe mu binyamakuru bya politike cyamamaye cyane cyaravuze kiti itorero ryagiye ryakira buhoro buhoro mu buryo butagaragara umwuka w'iby'iki gihe, maze bahuza uburyo bwabo bwo gusenga n'ubukene bw'iki gihe. Itorero ryitaye cyane ku buryo bugaragara ku bintu byatuma imyigishirize yaryo ikurura abantu. Ku ruhande rumwe, umwanditsi w'ikinyamakuru cyitwa Independent cyo muri New York kivuga gityo iby'imikorere y'iki gihe kiti umurongo utandukanya abantu bakiranukira Imana n'abanyadini gusa uragenda usibangana, kandi abantu bo muri ayo matsinda yombi bakora uko bashoboye ngo bakureho itandukaniro riboneka hagati y'uburyo bihariye bwo gukora n'ibibanezeza. Kwamamara kw'idini kuragenda kongera abantu bifuza kumenya ibyiza byaryo batabanje kurangiza inshingano basabwa. Uwitwa Howard Crosby yagize ati uyu munsi itorero ry'Imana ryana n'iby'isi. Abayoboke baryo bararipfobya bakarigeza ku rugero rwo hasi rwa gipagani. Amazu y'urunywero, y'ikinamico, y'ubukorikori bw'ikozasoni, ubukire mu bantu butuma batakaza umuco mbonera byinjizwaga mu marembo y'itorero ry'Imana. Kandi gukuraho ibyo bintu byose bidatunganye abakristo bakoresha basaba penitensiya, bityo bakizihiza umunsi wa Pasika kiliziya zabo zitatswe bitangaje. Ubwo ni ubucakura bwa Satani kuva kera. Itorero ry'Abayahudi ryasitaye kuri icyo gitare. Itorero ry'i Roma naryo ryararohamye rimira nkeri, none itorero ry'Abaprotestanti naryo ntiryarusimbutse. Muri urwo rujya n'uruza rw'iby'isi no kwishakira ibinezeza, umutima w'ubwitange kubwo gukunda Kristu warazimangatanye rwose. Abagabo bamwe n'abagore muri iki gihe bagize itorero bigishijwe bakiri abana gutanga ibitambo kugira ngo bagire uruhare mu guteza imbere umurimo wa Kristu. Ariko se ubu niba hakenewe amafaranga, ntibikwiye gusaba abantu gutanga? Oya, ahubwo hakoreshwa igurisha, tombora cyangwa ibirori runaka bigendereye gushimisha abantu. Umuyobozi w'intara witwa Vasbirne Divizikuza ubwo yatangazaga itangazo rya buri mwaka yavuze ko ibigurishwa by'amadini, amatunda y'impano y'ubuntu, ibitaramo by'indirimbo byateguwe ku bw'igikorwa cy'urukundo, udufuka n'amashashi bya tombora, amahirwe yo kujyanwa mu mashuri ku cyumweru n'ibindi biboneka binyuze mu buryo bwa tombora n'isoko y'ubwicanyi. Kubw'ibyo nubwo basezerana kubyishimira no gutangirwa ubuntu, n'ibikino by'amahirwe gusa kandi kubijyamo ni kimwe no gukina urusimbi. Avuga ko umwuka mubi w'uwo mukino ubyutswa kandi ugafashwa kubaho n'ubwo buryo kugeza ku rwego abaturage b'inyangamugayo babisobanukirwa buke cyane. Kandi ibyo bitabayeho, amategeko abuza uwo mukino yakwicwa na bake kandi agashyirwa mu bikorwa mu buryo bworoshye. Nuko atangaza ko batagomba gukomeza ibyo bikorwa byabo kuko bitera ibitekerezo bibi mu basore. Umwuka wo kwihwanya n'abisi utera mu matorero yose ya Gikristo. Robert Atkins mu kibwirizwa cye yigishije London yerekanye ishusho ibabaje y'ukuntu iby'umwuka byagabanutse cyane mu Bwongereza, agira ati: abantu bazima mu bitekerezo baragabanutse ku isi kandi ubona nta muntu byitayeho. Abantu muri ibi bihe byacu bavuga ko ari abanyadini muri buri torero usanga ari abantu bakunze n'iby'isi, bigana iby'isi ikora, bakunda ibyiza byayo kandi baharanira ibyubahiro. Bahamagariwe kubabarana na Kristo ariko basubira inyuma iyo bahuye n'akaga. Ubuhakanyi ngibyo bigaragara mu maso yabo mu matorero yose. Nyamara iyo bajya kubimenya, iyo bajya kubyumva, bajyaga kugira ibyiringiro runaka. Ariko yemwe, ahubwo barivugira bati: turatunze, twirundanirije ubukungu kandi ntacyo rwose dukeneye. Icyaha gikomeye Babuloni iregwa nuko yateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwayo. Icyo gikombe gisindisha yahaye isi cyerekana inyigisho zipfuye yihangiye n'ubucuruzi bwayo butagira amategeko akorana n'abakomeye b'isi. Ubucuti afitanye n'isi bwahindanije kwizera kwe, kandi ku ruhande rwe akoresha kuyobya isi ayigisha amahame arwanya ubuhamya butunganye bw'ibyanditswe byera. Roma yakuye mu bantu Bibiliya kandi bategeka kwemera inyigisho zayo mu mwanya w'igitabo cyahometswe n'Imana. Umurimo w'ubugorozi wari ugendereye gusubiza abantu Bibiliya. Nyamara ntabwo byaba ari ukwibeshya umuntu avuze ko amatorero y'iki gihe cyacu yigisha abantu gushingira kwizera kwabo ku mategeko yabo no ku nyigisho z'itorero ryabo bihariye mu mwanya wo gushingira ku byanditswe byera. Charles Becker ubwo yavugaga iby'abaprotestanti yagize ati: bababazwa n'ijambo ryose ribi rivuzwe rirwanya amategeko yabo kurusha uko abakurambere batagatifu bababazwa n'ijambo ribi ribuzanya gusenga batagatifu n'abapfuye bahowe kwizera kwabo. Amatorero yibwiriza butumwa y'abaprotestanti yafatanye cyane mu ntoki ku buryo muri buri torero udashobora kuba umubwiriza butumwa utabanje kugira ibitabo bindi ku ruhande rwa Bibiliya. Ikigaragara nuko muri uko gutangaza ubushobozi bw'ayo mategeko credo hatangirira kubuzanya Bibiliya nk'uko byagaragaye mu byo Roma yakoze nubwo babikora mu buryo bufifitse. Igihe abantu b'inyangamugayo basobanuraga ijambo ry'Imana, habonetse abantu bize cyane ababwiriza bavuga ko basobanukiwe n'ibyanditswe, maze barega ayo mahame yera ko yigisha ubuhakanyi muri ubwo buryo bayobya bashakaga kumenya ukuri. Iyo abantu mu isi batajya kuba abasinzi ba vino bateretswe na Babuloni ku rwego ruhanitse, benshi bajyaga kwemera kandi bakihana bacyumva ubutumwa bworoheje nyamara butyaye bw'ijambo ry'Imana. Ariko kwizera kw'idini kumeze nk'ukujijisha cyangwa kuvuguruzanya ku buryo ugeraho ukayoberwa icyo ugomba kwemera icyo ari cyo. Icyaha cy'abatuye isi batihana kiryamye mu marembo y'itorero. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri mu byahishuwe 14 bwigishijwe bwa mbere mu gihe cy'impeshyi y'umwaka w'1844 kandi bwari bwerekeje by'umwihariko ku matorero yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho imiburo y'urubanza yari yarababwiwe ntibayiteho muri rusange kandi aho ubuhenebere bw'itorero bwari bwarihuse. Ariko ubwo butumwa ntibwashohoje inshingano yabwo yose mu mwaka w'1844. Amatorero yaraguye mu mitekerereze myiza yayo kubwo kuba yaranze umucyo w'ubutumwa bujyanye no kugaruka kwa Kristo. Ariko uko kugwa ntikwabaye kurambarara burundu. Uko bakomezaga kwanga ukuri kudasanzwe kubagezweho muri iki gihe, niko barushagaho guhenebera. Nyamara igihe ntikiragera cyo kuvuga ngo iraguye Babuloni wateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Ntiyari yashobora kuyitereka amahanga yose. Umwuka wo kwishushanya n'isi no kutita ku kuri bizashungura abantu bo muri iki gihe byamaze kugaragara mu matorero yose y'abaprotestanti yitwa y'ubukristo, kandi ayo matorero ategereje ikirego gikomeye cya marayika wa kabiri. Ariko ubuhakanyi ntiburagera ku rugero ruheruka. Mbere yo kugaruka k'Umukiza, Bibiliya ivuga ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhendanyi bwose bwo gukiranirwa, kandi ko kubatemeye ukuri ngo bakizwe bazarekerwa mu mwuka w'ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma. Kugwa kwa Babuloni kuzuza igihe itorero rizaba riri mu bumwe hagati y'itorero n'ubuyobozi bw'isi bukavanga n'ubukristo. Guhindagurika bigenda buhoro buhoro, kandi ubuhanuzi buheruka buzasozwa nk'uko byahanuwe mu byahishuwe 14 umurongo wa 8 mu gihe kizaza. Nubwo hari umwijima mu by'umwuka no kuba kure y'Imana mu matorero agize Babuloni, umugabane munini w'abigishwa b'ukuri ba Kristo nanone wari uri muri yo. Muri bo harimo n'abatigeze bumva bavuga iby'uko kuri kudasanzwe kw'iki gihe. Benshi bari barakajwe n'uko bariho muri icyo gihe kandi bafite inyota yo kumenya biruseho. Bashakashakaga ishusho ya Kristo mu matorero barimo ariko badashobora kuyibona. uko ayo matorero yarushagaho kujya kure y'ukuri akifatanya cyane n'abisi, itandukaniro hagati y'ayo matsinda yombi y'abayoboke ryarushagaho kuba rinini, bituma amaherezo batandukana. Igihe kizagera ubwo abakunda Imana kuruta byose batazashobora gukomeza kubana n'abakunda ibibanezeza by'isi kubirutisha gukunda Imana, bakaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Igice cya 18 cy'ibyahishuwe cyerekana igihe ingaruka yo kutita ku miburo yose uko ari itatu yanditswe mu byahishuwe 14:6 kugera ku murongo wa 12. Itorero rizaba mu mwanya uvugwa na marayika wa kabiri, kandi aho abana b'Imana bazaba bakiri muri Babuloni bazararikirwa gusohokamo. Ubwo butumwa ni ubutumwa buheruka buzashyikirizwa isi kandi buzagira ingaruka yabwo. Igihe abatizeye iby'ukuri byose bakishimira gukiranirwa baciriweho iteka, bazarekerwa mu makosa yabo ku buryo bazashukwa n'ikinyoma. Umucyo w'ukuri uzamurikira gusa abafite imitima ishaka kuwakira, n'abana bose b'Imana bazaba bakiri muri Babuloni bazumva uko guhamagarwa ngo bwoko bwanjye nimusohokemo.